Symphony Media.
Nieleze kama wanipenda, moyo wangu baki umetulia. Nieleze kama wanipenda, navumilia mama. Nieleze kama wanipenda, moyo wangu baki umetulia. Nieleze kama wanipenda, navumilia mama.
Dem anaitwa Baby Shantan, mina mshuku ana miaka 19, anaishi nyuma ya canteen. Shida tu hakuli mkate, wengi hutamani wampakate, hata mi hutaka npakate, nashindwa vipi ntampakata. Tukwa tumejificha nyuma ya curtain. Wow, who died? Yo ni bonge la toto, kwangu mi humuona kwa ndoto. Mi hujam hadi nashika mioto juu, hapendi wase msoto, walie na utoto. Fika kwangu mami, mi nakupa joto. Amka udensi ukiwa fearless, hao wazengo but speechless. Wakuita manaless, wakuita careless, lakini mina weni wa huna nameless.
Nieleze kama wanipenda, moyo wangu baki umetulia. Nieleze kama wanipenda, navumilia mama. Nieleze kama wanipenda, moyo wangu baki umetulia. Nieleze kama wanipenda, navumilia mama.
Okay, 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 alright. Baby please sebu rude mene mekumis. Story za wase maskio diazip. Ni wenye weva watakitishi fit you. Kiwa muizi utajipata umeslip. Out of real love, please baby hebu stick. Man send my heart, jiko kwako imestick. Napenda za konjaro, napenda za kustare. Tunapo kwenda are, wase kushika nare. Unave move stare, maze ume ni kill. Na ni really meku feel, so ni hard to release. Yo, nasty, nasty, nasty.
Nieleze kama wanipenda, moyo wangu baki umetulia. Nieleze kama wanipenda, navumilia mama. Nieleze kama wanipenda, moyo wangu baki umetulia. Nieleze kama wanipenda, navumilia mama.
Sijana watajiribani kikwata nimetajirika, lakini mambo na nipitisha inafanya kukasirika. Juhuja niambia yale mambo inatikika na kuniambia. Mawaza na ZBS stress kibani kikwazia. Machozi yanatirika ni kama nimetupiwa vijitungi tisa vyeti ya gas kanista. Mpaka na speed mabraka dabrani kama mimi ni mganga. Ulimi unaparara jumata ya meka ukanga. Na risk kubitika na mabratha juu kwa getenyo na randaranda. Najitetea sana kimkararan kama na kikabia shamba. Wacha kubibi vichaka swingie box tuanza kujipanga. Ni kupe mapinti na mahuba tuzae watoto 27. Fanya vitu binadama jawa ifanya na penzeleta uliwe moto papa papa papa.
Papa papa papa. Oh, yeah.